SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen Jimca, bisha Mayna ay tahay 16 sanadka 2025, halkaad naga dhageysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S oo idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacaguna waa Xasan Jaamac. Wararka caawana waxaa ugu waaweyn Ben Robert Smith oo ah nin hore uga soo dagaalamay dalka Afghanistan, kana mid ahaa askarta sida gaarka u tababaran ee dalkan Australia, ayaa lumiyey racfaan uu geystay maxkamadda federaalka. Xuutiyiintuna waxay mar kale weerar ku qaadeen dalka Israa'iil. Ben Robert Smith, oo hore uga tirsanaa ciidanka sida gaarka u tababaran ee dalkan Australia, ayaa lumiyey racfaan uu ka qaatay dacwo hore maxkamadii ay markaasi u go'aamisay. Mr. Robert Smith ayaa waxa uu dacweeyey laba suxufi oo u shaqeeya joornaalada Nine oo kala ah Nick McKenzie iyo Chris Masters, kadib markii warbixin ay ku daabaceen joornaaladaasi 2018 ay ku eedeeyeen ninkan inuu dembiyo dagaalka galay intii uu ku sugnaa dalka Afghanistan. Laakiin 2003 ayaa xaakin waxa uu go'aamiyey in wararka nimankaasi ay qoreen ay ahaayeen kuwa saxa. Dhammaan xaakimiinta maxkamadda federaalka ayaa hadda iyagu ayiday xukunkii maxkamaddii hore, taasoo macnaheedu yahay in Mr. Robert Smith ay tahay inuu bixiyo $10 million. Susan Lee ayaa sheegtay in xiriir ay dib ula sameysa haweenka dalkan Australia ay noqonayso mid ka mid a waxyaalaha ay mudnaanta siinayso inta ay hoggaanka federaalka ee mucaaradka hayso. Guuldaradii weyneyd ee kasoo gaartay mucaaradka doorashadii federaalka ayaa waxa ay keentay in loo soo jeediyo eedo xisbiga Liberaalka oo la leeyahay inay gebi ahaanba aysan laba haysanba Australiyada casriga ah. Mintidiinta xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda gantaal lagu weeraray Israa'iil, iyagoo sheegay inay sii wadayaan ololahaasi ay ku weerarayaan Israa'iil si ay taageero ugu muujiyaan Falastiiniyiinta. Militariga Israa'iil ayaa sheegtay inay gantaalkaasi soo rideen, waxaana uu ku aadanaa ama lagu beegsaday garoonka Ben Gurion Airport ee caasimadda Tel Aviv. Mintidiinta xuutiyiinta ayaa isticmaalay gantaalo iyo daroono ay ku weeraraan Israa'iil, iyagoo sidoo kale weeraray maraakiibta maraya badda markaasi ku dhow dalkooda, iyagoo ku sheegay arintaasi inay taageero ugu muujinayaan Gaza. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku gacan sayray wafdi Ruushka oo loo soo diray dalka Turkiya si ay uga qayb qaataan wadahadalada nabadda, isagoo oo ku tilmaamay in wafdigaasu u yahay un magacuyaal dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin, oo isagu go'aansaday inuusan shirka imaan. Wadahadaladan ayaa lagu sheegay markii hore inay yihiin wadahadaladii ugu horreeyay oo si toosa u dhexmara labadan hoggaamiye muddo sannada, waxaana hindiseheeda lahaa Ruushka kadib markii ay diideen inay fuliyaan 30 maalmood oo xabad joojina oo Ukraine ay markeedii hore soo jeedisay. Haddana weli ma ay cadda in shirkaasi sii socon doono iyo in kale, inkastoo wafdiyo ka kala socda Ukraine iyo Ruushkuba ay Turkiya markaasi u duuleen. Laakiin Mr. Zelensky ayaa sheegay inuusan ka qayb gelin doonin shirkaasi haddii Mr. Putin laftigiisu uusan iman. Ra'iisul wasaaraha UK Sir Keir Starmer ayaa sheegay inuu isku dayo inuu heshiisyo la galo dalal kale si ay ugu ogolaadaan inuu dalalkaasi u diro dadka soo galootiga ee UK ay sharciga u diiday. Dowladda UK ayaa toddobaadkan cadaadis badan arinta socdaalka uu uga yimid, waxayna soo bandhigeen hawlo adag oo ay wax uga qabanayaan dadka dalkaasi soo gala ama soo galootiga la yiraahdo. Saadaasha hawada Brito Sabti ee magaalada Beet waa inta badan wacdeed 26, Adelaide waa roobab 17°, Melbourne waa roobab 14°, Sydney waa roobab 21°, Brisbane waa cadaad 26°, halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo dollarka Mareykanka ah.